ebyo ngobitadde ku mabbali ng'ensi yonna ekyefumiitiriza kunnawookera w'akawuka akaleeta mukenenya. Ebitongole ebyo byannakyewe bitakabanira eddembe ly'abakyala awamu n'abaana abawala byeraliikirivu nnyo olw'omuwendo gw'abantu abatandise okuva ku ddagala lyabwe, era buli kiseera abantu bano ne bongerera ddala okufuukira ddala ekizibu eri abalala. Sabiiti ewedde, sabiiti eno yaweebwayo okwongera okwefumiitiriza kawuka akaleeta mukenenya akamaze ebbanga akamaze abalungi n'ababiina ddala mu ggwanga lino Uganda era ne mawanga amalala gonna aga Africa, nga kyongedde okutunuulirwa nti Uganda ekyalina n'okwongera okutunuulira olugendo lw'eggwanga Uganda lw'ekyalina naddala olw'okutuukiriza ekirooto kyayo eky'omwaka gwa 2023 okubanga akawuka ka mukenenya kamaze okulinnyibwa ku nfeete. Wabula bannakyewa nga bakulembeddwamu ekitongole ki Paradigm for Social Justice and Development balabudde naddala ku mbeera gye bazze basanga mu masosa ag'ebyalo, abalwadde abawererako ddala bo bakyalina obulwadde obwa mukenenya naye ng'ate tebaagalira ddala kwongera kumira ddagala, ekintu ekyongera okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino ekya Paradigm for Social Development nga ye Hadija Nansubuga yeegayiridde abalwadde waakiri bakomye enkola eno ey'ekyejo, wabula bafeeyo nnyo okumira eddagala lino basobole okutaasa obulamu bwabwe kubanga kino kye baliko kyongerera ddala kuyamba bo ate n'okwongera okutaasa eggwanga Uganda gye bujja.
Gye tuyise tukizudde nti abalwadde bangi eddagala balivuddeko, abalina batandika n'okumira nga bakyusizza ebiragiro bya musawo bye yamuwa. Nkya n'omira neyisaamu ennaku bbiri, n'omira nga muli oli awulira aliko ye eddagala kandiveeko ekyo bakikole ki, oba ofunye siriimu si kye kisembayo. Abantu bawangadde era abantu bakyaliwo, naye ate oba tumira ddagala oba ogenda kukosa obulamu bwo, oba ogenda kukosa abo bowangala nabo.
Mumbera yemwera Hadija Nansubuga yongedde okujukiza abantu ababeera n'abalwadde abalina akawuka ka mukenenya okubaagazisanga omu n'okubakubirizanga okumira eddagala lyabwe buli kiseera kyongere okutaasa ku bulamu bwabwe. Nansubuga era yongedde n'okukinoganya nti Uganda ekyalina ekizibu eky'amaanyi eky'okutuukiriza ekirooto kyayo eky'omwaka gwa 2023 okujjako ng'abantu abamira eddagala ly'akawuka ka mukenenya beebeereddemu ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Ahmed Babungo naye mukungu okuva mu kitongole ki Paradigm for Social Justice and Development agambye nti n'omuze gwennyini ogw'okwongera ng'okusosola awamu n'okwekanasa okuva mu balwadde ba mukenenya nagwo gwennyini gukyali gw'amaanyi ddala masosa ag'ebyalo, abantu abamu tebakimanyi nti bw'obeera omulwadde oteekeddwa okwefaako.
Even in schools, learners living with HIV always face problems where they have to disguise their medicine in containers that are not easily identified so that they can be able to avoid that stigma towards those that are living with HIV. My message to the general public is one, to normalize conversations about HIV.